byalo ebigambo bate baagala kukuwa byogende nkuba mwakafaananyi ogende ntyamu okundeka nswale better take it easy kabakole bata mukwano ize better take it easy newe bakola ki mukwano ize
waniwe yatema jaketi bulungi omusajja goyagala atwala balabu wewawe yakulembere
ndiye va mukwerumya baba bakulimba jangwe wange nkwagala
kyokka kyekuwulira kanabe ddamu amaanyi omulenzi omuto nga nze nkwagala ddala
nkwagala nyonyonyo nkwagala yangu woyiteke wange nkwagala
noonyali mukwatako
nanyoasinyise
mu mayemba manya bumanya jajamaliaalemsewemwana
yakukwatako omukwano nsamba
ogenda nomasamasa dino temagana ate dino megerera gambyo nsaliza ddala mpapa
nsaliza nyonyonyo nsaliza mukwano nsaliza nyonyonyo nsaliza
ogenda nokulembera nakati noyiringisa kabina nobidiguka gambye nga njagira